Yeah. What's up, shorty? Ni kama hewa na yivuta, marash dana chupa, mrembo livyo super, kwako nimeweka nukta. Hii safari mapenzi mefika mwisho, nikitazama nyuma naona yale mapito. Una kiburi, shori ni muungwana, hunipandishi sauti, hata tukilumbana unajishusha. Unaniambia tumlane shetani, taratibu unanishika begani. How would I be mad after that? Tunazama chumbani, then caressing your back. Taratibu nasinzia, nasinzia pia. Tukizinduka, tupo fresh, ewe malkia. You are my better half, you deserve what all I have. Zaidi ya urembo ulio nao, napendo na vyo behave. Ni pigo kubwa kama nikikupoteza. You are my soulmate, everyday na kubembeleza. Hala.
Sisikie, wala mizioni. Kwa hilo penzi lako, mimi nimedata kwako.
Na ni wewe nilikuota asubuhi kushtuka na cheki boxa. Damn,
shori mpaka ndotoni unakaba. Au siku jana nilala na jini maba.
Hey baby, najua huko ulipotoka umevunja sana moyo. But here you are now, I'm a creature of the moon.
Bada ya haso nyingi tu refresh iwe shangwe. Kama vipi tu safiri, hali ya hewa tu badili. Beba vinguo flani vya kutoka, acha tu have fun vya kutosha. Love is a beautiful thing, don't get it twisted. Nilikutana naye kwenye mishe mishe.
Sisikie, wala mizioni. Kwa hilo penzi lako, mimi nimedata kwako. Kwa hilo penzi lako, mimi nimedata kwako.